dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje mugira amahoro kuri mikoro hano I Washington DC muri Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika murakomeye mwese tubanze tubiseguriho ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi cyateguwe mbere mu gihe ikiza cya virusi ya corona cyari cinjira mu Rwanda bituma kidahita gitambuka nk'uko twabyifuzaga ni ikiganiro kibanda cyane ku bibazo by'imibereho n'uburenganzira bwa muntu bamwe mu baturi umupaka w'u Rwanda na Congo basanga bitubahirizwa bumva ubuyobozi bubigirizaho nkana aho ni mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi uhana imbibi n'uwa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni mu ntara y'uburengerazuba turagaruka by'umwihariko uyu munsi ku bibazo byugarije bamwe mu bacuruzi banyuranye bagiye bavanwa mu byabo aho bakoreraga bakajyanwa handi mu masoko atitabirwa na gato bigatuma bahomba umunyamakuru wacu w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana uhakorera ni wateguye iki kiganiro
ubu ngubu nta kintu dukora nuko ngakwirirwa mu rugo abana baratsinze tura amafaranga yo kwishyura ubuntu dore nawe ubiri kukwereka ikimenyetso reba amasaha wagarariye bigeze ubona ari umuntu dukudukisha inkoko bameze nk'abagiye kutujugunya bese sinzi ukuntu nabikubwira ngo ubyumve ni ukuguma hano baranadufunze ni ibihombo gusa sinzi ukuntu twanabigenza natwe twabuze icyo twakora
uyu mwumva ni umubyeyi umaze imyaka 15 acuruza inkoko akorera mu isoko rya mbuganga riherereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu kuva mu kwezi kwa 11 kwa 2019 we na bagenzi be 45 bibumbiye muri koperative tubumwe icuruza inkoko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabirukanye mu isoko rya mbuganga ari bategekwa gukomereza ubucuruzi bwabo mu isoko rya Karukogo riri mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu babuzeho bacira nayo bamira
uburyo batwimuye batatuganirije twakoreraga mbugangari mu murenge wa Gisenyi aratubwira ati ejo mugomba kwimukina mu murenge wa Rubavu kandi kidukora nka koperative rero twebwe twahandiranaga n'abakongomani hari hafi y'umupaka ahantu batujyanye ni milimetero birenga 5 kugeza uyu munsi wa nonaha yanwa ko urayivana aho uvuye kuyirangura ukagera aho ugeza yapfuye nta muhanda uhagera icyo ni icya mbere icya kabiri nta hantu kuri hashoboka kure y'umujyi nta nko kiva mu mujyi ntabwo umuntu yava mu mujyi agategesha amafaranga inote y'igihumbi aje kugura inkoko y'ibihumbi 4 ntabwo byavamo harahagera yakuraho cya gihumbi yajya gushaka yanwa ko akagibura dufite imbogamizi ikomeye twarahombye hari abacecuru babashaga kugera muri koperative bakabasha kwiteza imbere batakigera hano kubera urugendo ntiyashobora kuhagera n'ubu twimutse dufite inkoko kubera ko batadutegurije izo zose zarapfuye twakodesheje hano gukorera tumaze guhomba miliyoni zirenga 2 agaciro kazo ntago zagiye hasi nibura y'ibihumbi 800 kuko uburyo zapfagamo ntago zipfira rimwe none yashobora gupfa 5 ejo hagapfa 10 20 ubwo ugasanga buri munsi turazijugunya ariko tukiba mbuga ngari ntago twarananaga inkoko n'imwe umukomane aravuga ati njyewe ngiye kugura inkoko mu Rwanda akambuka n'amaguru akagura yanwa kubika duteza imbere ubu n'abana nibakiga kuko nakandi kazingira ni yanwa ko nacuruzaga nzamurihira iki icya mbere ntago bahazi niyateze umuntu aramugira ngo kugeraho ni $5 kugira umuntu ngo ahantu ugiye kugura inkoko ngo ni 4,500 by'amanyarwanda ahita asubira iwabo ntibahamenye ntitwabateguje nkatwe tubagurisha tubabyate tuzimukira aha icya kabiri ni kure nta muhanda ugerayo twibaza rero nk'umufatanyabikorwa uburyo ashobora kwimura umuntu amutunguye abakiriya bacu bigoma bose nta n'umwe kibasha kugera nawe urahageze ubasha kujya mu masaha ya mu gitondo urebye ukuntu twicaye nta mukiri uhagera n'izo mpungenge dufite
njye nyitangira gukora nari ndi wa mugore wirirwaga mu rugo nakazi ngira ariko nje gucuruza inkoko ni ukuri pe nari maze kwiteza imbere n'ahantu ntuye babona mfite akazi ariko aho twaziye ahangaha nanone maze gusubira mu cyiciro cya mbere kandi maze kujya mu cya gatatu
ubona byaratewe n'iki
ni ukuri pe hano abantu batuzanye nta kigenda ni mu cyaro ikindi ni kure n'abakiriya abakongomani nibo batuguriraga ntago bakiza n'abaza mu gitondo ni babandi baza kurangura baje kurangurira baba bavuye mu misozi ariko twebwe twaguriraga n'abantu bazaga kugura inkoko 2-3 zo kurya ugasanga ku munsi wenda ngencuruje nk'inkoko 10 undacuruje 20 ariko hano kuva mu gitondo nta n'inkoko nimwe ndagurisha urumva ko ari ikibazo nyine twebwe cyane cyane natwe ni ikibazo ushaka kugura inkoko ebyiri ukazicuruza icyumweru nabwo ugahomba nimba ziguze 10,000 murazigurisha 8 kubera ko zimaze iminsi ntacyo kurya nawe ubwawe noneho abantu bamwe batangiye kurwara n'igifu kubera n'inzara aho dukora nihereye
nange
nakirwaje
Yemaze imyaka 22.
None ugeranyije na nkigiye mwakoreraga hari hepfo nuko hangaha muri mu gukora. Ubona itandukaniro riri hehe?
Itandukaniro rero akarere karaduhambira ariko inzara irahatumariye nta kintu tuhabona. Aho nacururije ubabana ntibiga kubona perezida wa Repubulika akangurira abantu kujya mu makoperative bashaka abashoramari mu mahanga baza kwiteza imbere mu Rwanda. Ariko twe twashaka kwiteza imbere bakaduhambira muri risoko n'inzara itumereye nabi. Twamanutse filiya kubera ikibazo cy'inzara turamanuka. Ariko sinzi ukuntu bashobora kutuzirikira muri isoko n'abahaturiye barahunga bakirirwa muri Kongo bakigira mu mujyepfo. Ariko twebwe tukabisikana nabo tuzamuka nabo bamanuka. Urumva rero mwaka tukoreye ubuvugizi nta kuntu umushoramari wo mu mahanga azaza kwiteza imbere ngo twebwe dupfire mu Rwanda kandi turi abanyarwanda.
Ugereranyije nk'uko wagurishaga ugikorera mu mbuga ngari n'izugurisha mu cyumweru hano, ibigereranye utubwire ikinyuranye ubona
kiri. Ejo natashye nta nimwe ngurishije, n'ubu nta nimwe ndagurisha. Nuko wishyura itike ya 5 sa yo kuzamuka ukongera ukayishyura no kumanuka nta kintu tubonye.
Nko mu cyumweru ugurisha inkoko zingahe ku mbuga ngari? Ho wagurishaga nka zingahe mu cyumweru ugereranyije?
Mu cyumweru mu mbuga ngari nagiye ncuruza inkoko zirenze 50, ariko ubu ni nko ku 17 zashyira. Urarangura kwa buri umuntu wagukishye. Abakongomani kuza mu gitondo bakagurira abantu bazivanye mu cyaro, twebwe turi muri koperative kubera ko nakundi kuntu ugasanga abanyirazo nabo bari guhenda kubera amatike babakongomani bamara kuvamo tugahita twicyara. Nta muntu wo muri koperative ugikora, tusaba ubufasha ko twasubira ahantu twakodeshaga.
Umunyamabanga wa koperative tubumwe bwana Abel Kalisa asobanura ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukomeje kubajujubya ari nako bubagusha mu gihombo umunsi ku wundi.
Byatangiye mu mwaka ushize aho twakoreraga baradukura batuzana mu isoko iringiri, ariko abadukuye niho twagombaga gukorera kuko ibyangombwa byacu niho bibarizwa, niho byanditse. Ubwo batuzana muri umurenge, kandi umurenge nyine aba ari ibyangombwa byacu byandikiye. Twasabye ko twakorera muri murenge wa Gisenyi batuzana mu Rubavu. Turabe biratubangamiye kuko hano ni inyuma y'umujyi urebye ntabwo, kandi ibicuruzwa byacu biberanye n'abantu basa. Navuga ngo mbese ko bishoboye. Tugeze hano tubona rero nta soko ririmo rifatika. Tubane mu giturage, iyo tubonye abaguzi ni umuguzi, ni umuranguzi wa mu gitoro nabwo. Nawe urabyibona usanzwe twicariye kuva kuri amasaha ya nimugoroba nta muguzi uburari kandi ari mu mujyi. Umujyi wa Gisenyi twacuzaga buri masaha wabonaga abaguzi baza kubera ko ari hafi y'abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagura inkoko.
Mwabigejeje ku buyobozi bw'akarere bubabwira ngo
ubuyobozi bw'akarere twabubagejejeho bo baravuga ngo umwanzuro wo barawufashe. Njyanama aricaye ireba ko inkoko zikwiye kujya mu murenge wa Rubavu bitewe n'uko ngo mbese ziteje akajagari mu mujyi wa Gisenyi. Ariko twe turiye tubona yuko twabangamiye bitewe n'uko twari dufite ahantu dukorera mu gipangu twari twarakodesheje.
Igihe cy'ubukode bwanyu cyari cyarangiye?
Icyo cy'ubukode cyari cyararangiye. Twasizeho umwaka wose, twari twaranawishyuye umwaka wose 2840, twari tumaze kwishyura by'umwaka byose birahomba. Cyari mu gipangu cya koperative dukodesha nayo iratwemera, kandi harimo ihene n'inka. Tugezemo abantu badukuramo badusohora tugarura hano n'ubundi. Natwe byaratiwe mbese twabuze igisubizo, tubona ko mbese ari akarengane turaceceka turabyihorera.
Gereranya n'imikorere yanyu mugikorera mu mbuga ngari n'ubu ngubu, haba mu bwinshi bw'inkoko mwacuruzaga cyangwa se n'inyungu mwabonaga?
Ubu ngubu twasubiye inyuma kuko niba waranguye inkoko wenda icumi ushobora no kuzimarana iminsi ibiri ukizifite, nta n'umuntu uraguramo nini. Iyo utabonye umuranguzi wa mu gitondo ubwo nyine ukubiba birangiye. Inkoko rero rimwe na rimwe usanga yanahombye kuko inkoko yiraye kabiri, uhigaburira niba igitamenyereye usanga isubira inyuma. Cyari cyane nk'inkoko z'inyarwanda bigaburiye ibiryo bya kizungu tugaburiye inzungu byayinanira, kubera yuko hariya mu mbuga hari twabonaga n'ibigori n'iki, basanga hano tubuze iyo tuzigaburira ugasanga zisubiye inyuma, ugasanga urahombye. Ukanayigurisha uyikuraho uvuga ngo nikanyigurishe negomba n'ayanjye.
Cyangwa babazanye hano kugira ngo isoko naryo ritere imbere?
Bavuze ko ari ukugira ngo isoko rizamuke, ariko turebe dusanga n'ubundi abaturage ba hano nabo ubwabo bararihunga, abaturage bavutse hano nabo bararihunga bakigira muri Kongo. Mbese ubundi twaba dusigaye nk'abarinzi ingo z'abaturage, abaturage bubaze bose babigire gucuruza muri Kongo, bamanuka bajya gucuruza epfiriya twe tugasigara hano, ugasanga turabisikana nabo bamanuka twe tuzamuka. Iwe ni ukuri hora rimeze nuko ngubu abaturage baho bwa hano ntibarirema. Twebwe bakavuga bati inkoko ni nziza hano, yenda zirarishyushye, ariko tuhageze tukabona nubu nta gihinduka, abaturage barihunga bakisohokera bakigira muri Kongo.
Aba banyamuryango ba koperative tubumwe bavuga ko babwiwe n'ubuyobozi bw'akarere ko kubimura mu soko rya mbuga ngari ari ukugira ngo ryubakwe ndetse n'irya Karukogo ryitabirwe abantu barireme. Gusa na n'ubu imirimo yo kubakira isoko rya mbuga ngari ntiratangira, bakeka ko hari abashaka gusigarana isoko bari basanzwe bafite.
koko niba kare kare dukuye hariya akaba arabandi bahamene inkoko urumva ari kibyihisha inyuma koko makuru dufite nuko hari abantu bamwe n'usi imodoka y'inkoko yitambitse gutyo ijya petite kandi igomba kuzamuka karuko ibigiye kandi ko zipakurirwa ngo zigacuruzwa mu bipango byabo
kandi natubira ngo zegushira ikomisiyo ari kurikirana nta n'umuntu uratwereka wewe n'iyo zibafashe kandi
zicururizwa
batwe ngo yeguza aborozi gucuruza mu ngo zabo ntabyo barakora ngo tubibone ko babikoze koko tubone ko baturi inyuma koko
ikintu kiducanga nubwo iryo soko ryose ritanagiye mu isoko ariko twebwe si turi n'isoko turi koperative kandi dufite ubushobozi bwo kwikodeshereza tugakora aho dushaka twari tumaze kurubura leta umuzigo wo kuyisaba iby'ubuntu none baradusenya
tubuza kwikodeshereza kubera iki
bigaragare ko twebwe koperative nk'uko ishobora kuba yaragurishijwe kuko ariyo bateruyemo nta kindi kintu na kimwe cyavuyemo ibintu byose biracyahakorewe ntabwo inkoko zirusha itomati umwanda ntabwo zirusha imyembe umwanda zisumbya ibigori umwanda ahubwo turabaza uburenganzira bwacu bakaduca amande uranikiramo umwereka imbogamizi ufite n'ikibazo ufite bakaduhemba kuduca amande rwose amagitansi arahari umunsi baduhunze atekwa mu mufungwe urumva ni nk'ikintu cy'iterabwanwa ariko mu mufungwe no kubaca amande murakora bo baratubwiye ati mushaka ahantu hatabangamye tugiye mu matungo nk'ayandi baduhemba kuduca amande none se nawe urebesheje amaso ubu inkoko yateza umwanda gwe ko tutaziraranaga ko twabaga twabonye abakiriya ko tutoroye ngo muzamaraga igihe kingana iki gutya aho ngaho inkoko yariteje umwanda mu mujyi wa Gisenyi hehe ubu se ikigali nize hacururizwa kimisagara si tugerayo si mu isoko mw'imbere se ariko hari ikintu kibikirisha inyuma y'ibi bintu nawe reba isanzwe urebe mu modoka y'ibirometero ukoresha umbwire niba wakenera inkoko imwe ugatega iti kingana kuriya
iyo winjiye muri rino soko rya Karuko gusanga hari amaseta yambaye ubusa ahandi hari ibicuruzwa bike cyane nanaganiriye na bamwe mu baguzi nahasanze baje gushaka inkoko zo kurya mvugana n'abaza kuranguza inkoko ariko bavuga ko bisigaye bibagora cyane
mwe mwari mujanga yamuje kugura inkoko musanzwe muhaza cyane
ntabwo tubaza cyane waza kutse abashyitsi kubera ko yuko urugendo rwanga ruravuna amafaranga y'amatike yashyiraho ugashyiraho umuhanda ko umuhanda arimo moto ugenda igucuruza igucugusa ugasanga buri uburyo uguze ugasanga wapi nta nyungu urimo amafaranga agumye kukipara y'itomati yose agiye ku nkoko rwose njanga n'ubwa mbere mpaje rwose kubera ko yuko mfite abashyitsi ubundi ntabwo nagombye kuza ahangaha rwose ni ku rugendo rwabo ni kure uravunye baza ubura mu mujyi uzi uhahira inaha ibirometero n'ibirometero umuhanda mubi rwose ni ikibazo itike ni menshi cyane igihumbi ni cyinshi igihumbi icyo gihe ubaye muri tomati akabamo niyo sasa n'ibitunguru byose biri muri za nkoko niba nguze inkoko ebyiri mafite mo cya gihumbi cy'ibirungo aho iyo za nkoko mba nyahombye icyo twabasaba nk'umwakora ubuvugizi ni uko twagira isoko ry'inkoko wenda mvuga ngo ariko yari bisanzwe cyangwa se tukayishyiraho apetite barire hari hafi y'amatungo hari ihene hariya tukajya tujya kugura hariya byaba ari sawa umuntu yagenda n'amaguru akenda akahaha akenda agatekera abana mubona ngo tubihe inkoko kubera ko zagiye kure cyane
umaze igihe kingana iki uzana inkoko ahangaha muri ino soko rya Karuko
hano mpaje inshuro nkeya kuko byaratugoye kuhagera numvise ko isoko baryimuye kurizamo aho barikuye aho ryari riri bisa nk'ibiduca intege kubera amatike yiyongeye turavunikira rero kuhagera
iki ni ikiganiro dusangira ijambo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika reka tuve muri iri soko rya Karuko ngo twerekeze mu isoko rigezweho ryubatswe ku mupaka uhuza umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda n'uwagoma ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ku mupaka mutuzwe nka Petite Barriere wambukirwaho umunsi ku wundi n'abasaga 55,000 ni ahantu hari urujya n'uruza kandi mu mpande z'iri soko umuvunda bari wose ariko bamaze igihe bari kureramo n'ibibazo ni byose reka ntangire mbaza batangiranye n'iri soko niba hari impinduka babona haba mu bwiyongere bw'abaguzi kimwe n'abaza kurikoreramo
nta mpinduka zihari kubera dutangira njyewe nagezemo hano mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize urumva n'abantu benshi barimo hano ariko harimo bamwe bagiye bacika intege bakarambirwa bakagenda ariko impinduka zo uwavuga ko zihari ababeshye kuko impamvu nyirizina twebwe nk'abanyesoko tubona rino soko ridashobora gutera imbere cyangwa se ridatera imbere ariko ritazanatera n'imbere gifata ku mpamvu imwe ubu ngubu hano duhagaze ni mu murenge wa Gisenyi uyu murenge wa Gisenyi ufite amasoko arenga 4 ubwo hari isoko rya Mbugangari hakabirirya hano kuri Duwani hakaba isoko rya Gisenyi hakaba n'amasoko ageze kuri 2 cyangwa 3 ya Unama hanyuma rero gutera imbere kuri iri soko ubundi wavuga ko byagorana kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere isoko rinini rya Gisenyi twebwe twibwiraga yuko nibaramuka bafungwe rino soko rigatangira gukora rya soko wenda bazarifunga kugira ngo bakere iriya clientele kuko abantu bacuruza igisenyi mu mugi ni soko rimaze igihe nubwo redatunganye nibura bakabazana aho hano kuri duwani ukabona rya soko rya harayepfo kugisenyi ikintu rimeze imvura iguye baranyagirwa yezu barivuye barabageraho ni soko ridafite isuku ridatunganyije leta yakabaye hari ntekereza mu gitekerezo cyanje bafunga isoko rimwe niyo batanafunga ririya bakanafungana mbuga ngari kuburyo mu murenge wa gisenyi nibura hasigara isoko ryo mu mugi hagasigara niri isoko wenda bambuga ngari bakabamanura nk'uko bari banabikoze neza bazana bamwe mu munyama bazana nawo mu mafi kuko ugereranyije igihe we wazaga abo mu mafi nawo mu munyama bari bataraza ariko ugereranyije nibura na ka clientele gato kiyongereyeho n'igihe babazanaga ubwo rero twagiye kubona tubona bimeze ku nguko nta kintu bigeze bakora n'ubundi ku isoko ryubatswe bakanaridushyiramo tugakora n'ubundi niko amasoko yakomeje kugumaho kandi uyu munsi aya mayiri soko ryacu ryano nta clientele nta no kuryamamaza urabona niri soko uburyo byubatsemo naryo tugarutse muri soko nyirizina wenda tukava mu buzima bwo hanze soko naryo buriya giye nk'umuntu nsa nkubona kiri soko ryubatse nabi ubundi nimba hano hari umuhanda ujya muri Kongo bagombye kubaka ku buryo iki gice cy'ahantu bagisigira amadirishya manini umuntu uri hano kuri duwani cyangwa bari aho hepfo kino gice gikunze kuba gifite abantu benshi bakamenya ko hano hejuru harimo ikintu ndaguha urugero hano hari abantu bajya bahaza bakatubwira ko ngo bo bari bazi ko ingi ari hoteli cyangwa ngo ari akabari cyangwa ari ngo ntabwo bari bazi ko harimo imyenda doko ukabona baratunguka kubera iki nta clientele icya kabiri nta nubwo hano hanafunguye ibi bintu birimo ubundi ibi bintu ibi byuma byubatswemo hano tuyatubibona ku magereza
mwe mwatangiye gukorera hano muri soko ryari
murakoze natangiye mu kwezi kwa munani ku mwaka ushize
ugereranyije uko waryinjiyemo rimeze n'uko ubu ngubu rikora ubona hari impinduka mu mikorere yanyu
mu by'ukuri njye mbona dufite ikibazo kitoroshye tugitangira nibyo twatangiye natangiye mbona nta muntu n'umwe ugera ahangaha nyuma akarere kaza gushyiramo imbaraga Beno niwe wari uhagarariye iri soko nk'umukozi w'akarere ashyiramo imbaraga dukangurira kujya tuzinduka tutangira kwitabira ndetse tubona n'abakiriya batangiye kujya baza yego wenda ntibazaga ngo bahite bagura ariko byibura wabonaga banacamo bakakubaza ngo iki kigura gute ukumva ugize morale tuwenda ubwo mbajije none ejo azaza aje kugura ariko iyo ubona n'ubuyobozi ubwabo nta mbaraga babishyiramo natwe ubwacu turaza ariko nawe ibaze wishyira mu mwanya wanjye nk'umama ufite abana ugomba kubeshaho ukaza mu gitondo ukirirwa wicaye ukageza saa 12 nta muntu uragura n'umwenda n'umwe ugataha uko waje kandi abana bagukeneye bakeneye ibibatunga biratugoye mu by'ukuri nta bakiriya tubona ariko hanini ni ukuri ubuyobozi bwacu natwe bwaradutereranye mu kudutererana hari benshi bacururiza hanze y'isoko hari benshi bacururiza hasi nimugoro usanga abantu bose ari ab'imyenda bazerera ari ab'ibiribwa ni ukuvuga ngo twebwe hano dusa nk'abari nko mu gitebo dusa nk'abafungiranye ahantu ku buryo ni ukuri iri soko ubuyobozi budashyizemo imbaraga ngo budufashe ntacyo twageraho reba nk'umuntu waguze imyenda yamagaze kuva mu kwa munani niko byuka mu gitondo uzumanika ukongera ukamanura nimugoroba niko ugenda utanavarere kuvuga ngo n'imyenda twaguze izagera isazire kuri izi mbaho tumanikaho imyenda ikindi kigaragara ni uko mu by'ukuri na bamwe bagiye bahabwa imyanya hano ntabwo nabo bayitabira sinzi niba amafaranga twashyize hano hari benshi bagiye gufata amadeni muri banki baze ngo babonye isoko ryiza bagiye gucuruza ubu bari kwishyura batinjiza ni ibihombo ni ukuri dufite igihombo gikomeye kandi birababaje kubona isoko nk'iri ngiri riri aho ngaho gutyo gusa nta kintu ryinjiza nubwo tutaratangira kwishyura imisoro ariko nabo ntekereza ko bagize n'isoni zo kutwaka imisoro kuko ntacyo twinjiza mu by'ukuri nabo barabibona
mukora iminsi ingahe mu cyumweru
iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana
ndashaka kukubwira ko kuva mu kwa munani kugeza uyu munsi mu kwezi kwa kabiri ubusa amezi atandatu nta n'ibihumbi ijana ndacuruza ushobora kumara n'ibyumweru bibiri ntarabona n'inoti y'igihumbi ukaza ugataha ubwo urumva mu by'ukuri ntaho twaba tugana twasabaga ubuvugizi kugira ngo abayobozi bumve ko iri soko yego isoko ni iryabo abaturage ni ababo ndetse abaturage bari hano dupfe bahari badufashe bashaka igisubizo cy'iri soko
igihe kimwe n'ikimukorera muri rusoko
njye naje ku itariki 14 z'ukwa gatanu 2019
ubona hari impinduka mu buryo bwo kwitabira iri soko waba mu bakiriya cyangwa se abasanzwe bashaka
urebye kugeza kuri ubu ngubu isoko ryacu nta kigenda iri soko ikintu cya mbere abayobozi baradutereranye nta buyobozi dufite
mubona bipfira he
bipfira mu karere njye niko mbibona
aho uza hano muri iri soko iminsi ingahe mu cyumweru
njyewe nza kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu
icyumweru ni budakora
icyumweru ntago nkora mba nagiye gusenga.
None nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana iki cyangwa se amafaranga?
Nko mu cyumweru ntago navuga ngo mu cyumweru ndacuruza kuko rwose nta kigenda nta muvoma iri muri rino soko.
Nko mu gihe cy'ukwezi byose.
Mu gihe cy'ukwezi ushobora gucuruza nk'ibihumbi bibiri cyangwa wenda waba wagize amahirwe bikaba bitanu, urebye nta muri isoko nta kintu kirimo.
None ko abantu babigumamo?
Kuba barigumamo nyine ni uko bya no kwicara mu rugo nabyo ntago uba uri kwinjiza, wenda uragerageza kugira turebe ko nibura n'isoko ryatera imbere, wenda nabo bayobozi nibaza kudusura hano mu isoko tubagezeho ibibazo byacu nubwo tubategereza tukababura.
Turabashimiye cyane.
Murakoze.
Madame Berthe Nyirabazi uyobora igice cyo hejuru kiri soko gicururizwa nk'imyambaro itandukanye kimwe naho bacururiza inyama, yizera ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buretse kurebera ibibazo bibugarije byashakirwa ibisubizo kandi imikorere ikagenda neza. Arabishingira ku byigeze kugeragezwa mu mpera za 2019.
Impinduka yageze ibaho kuva mu kwezi kwa 17 kuri tariki 25 hakiriho umuntu warushinzwe amasoko mu karere ka Rubavu yitwa Ruka Ubenwa, kuko yazindukaga hano mu masoko mu gitondo agahamagara akamenya ko umuntu yahaye umwanya yahageze akamenya ko yanatashye. Amaze kwegura ntabwo isoko ryongeye gutera imbere, ba bantu bahise bacika intege marerezema ko abantu benshi bahereza imyanya hano baba bafite imyanya y'ahandi hantu basanzwe bakorera. Umuntu ufite imyanya ibiri akakubwira ngo sinaza kwirirwa hano hatari ibirayi ngo nagiye kwirirwa hari ibirayi. Kandi mu masezerano batugirana nabo baduhereza umwanya barakubwira ngo numara iminsi ibiri utaje gukora umwanya uzawusubiza. Wa muntu akamara amezi atatu ataza gukora yakamburwa umwanya akaza akaburana bakongera bakamusubiza. Kandi mu masezerano bagiranye yagakwiye kwamburwa umwanya ugahabwa undi ushoboye kuwukoreramo. Ugasanga imbogamizi ya mbere dufite ni uko umuntu uhabwa umwanya ataza kuwukoreramo akarere kamuhaye ni kamwambure ngo kawundi muntu ukora, ahubwo wa muntu agakomeza akadindiza rya soko kuko nimba yarafashe umwanya akaba ataza gutandika iyo umuntu cyangwa ugasanga nta bantu barimo ntabwo wagaruka muri iryo soko kuko nta n'abacuruzi basanzemo. Umukiriya icyo apfana n'umuguzi ni uko aza mu isoko agasangamo ibicuruzwa. Uje mu isoko ritarimo ibicuruzwa ntabwo wahaha. Imbogamizi rero twagize niyo ngiyo yuko bahaye abantu imyanya, abo bantu bakaba nabo batitabira ngo baze muri ya myanya. Noneho dushaka igisubizo cy'abakiriya ariko n'abantu bahaye imyanya babasha kuza gukora. Kuva rero umuyobozi yagenda nk'ubu yari yakuye imitomati imbuga ngarazizana hano azana n'amasamake yaragiye ba bantu bose baragenda. Kandi uwo muntu wazaga guhaye itomati yamaraga guhaye itomati akazaga hano ikindi kintu, ariko kuko bose bagiye n'abantu bazaga guhaza itomati bakaduhahira muri abo bakiriya twabonye mu kwa 12 ntabwo bagiye ari bose baragiye.
Ugereranyije nko mu kwezi ucuruza nk'amafaranga niki cyangwa se ugurisha ibicuruzwa bingana iki?
Mu kwezi kwa 12 bakizana abo bantu b'itomati naracuruje kuko mu kwezi nacuruje nk'ibihumbi 300, ariko kuva abantu b'itomati bagenda nago ndacuruza n'ibihumbi 10. Baramutse bazanyemo ibicuruzwa bikenerwa n'abantu benshi bigatuma isoko ryiyongera mu voma abakiriya baboneka natwe tugakora. Ntabwo rushobora kwitabirwa ubuyobozi budashyizemo imbaraga kuko nibo batanga umwanya ni nabo bambura umuntu. Kandi nubwo turi abayobozi baho ariko nta burenganzira dufite bwo kwambura umwanya umuntu ubuyobozi ari igihe umwambura bakongera bakawumusubiza. Nibo rero bagomba kubishyiramo imbaraga bakamenya ngo uyu muntu ntakora akabasubiza umwanya wabo bakawuhereza undi muntu ubasha gukora.
Hari nk'abo mutangira raporo se mukavuga muti kanaka ntabwo bitabira ntibakiza kugira ngo ubuyobozi nabwo bumenye ko hari abatitabira?
Tubatangira raporo.
Hanyuma
tubatangira raporo ugasanga ntibahise bafata umwanzuro nyine wo kumukuramo, ariko abantu benshi tubatangira raporo batitabira ukabona nk'umuntu ufite nk'akazi ka leta yahawe umwanya hano mu soko. Wa muntu ntabasha kuza aza nyine abonye umwanya urumva nawe ko afite akazi cyangwa koherezamo umukozi ntamuhe ibicuruzwa bihagije akaza gucuruza ubusa. Ntabwo umuntu aza kugura ubusa mu isoko, umuntu aza mu isoko ririmo ibicuruzwa kuko wa muntu atikorera ku mwanya yohereza umuntu nta kintu kizima muhaye cyo gucuruza. Wa mukiriya yaza guhaka buri byaha yaburi byaha akagenda avuga ati iriya soko nta kintu kirimo nta kigenda.
Buri munsi risoko rinyurwaho n'abantu benshi bava cyangwa bajya mu Rwanda babisikana n'abajya cyangwa bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi abenshi ni abakora ubucuruzi buciriritse. Ibyinshi mu bicuruzwa abaguzi bakunda ntibirashyirwa muri risoko, bigatuma bariringaho bakabikurikiraho basanzwe bazi biboneka. Ryuzuye ritwaye miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika, ahwanye na miliyari 2 na miliyoni zisaga 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Rifite imyanya 192 n'ibiri yo gucururizaho, harimo n'ububiko bugezweho n'ibyumba 5 bikonjesha. Cyakora kubona abarikoreramo mu buryo buhamye birasa nk'ibizakomeza kugorana mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwakomeza kubererekera abacuruza mu kajagari, yewe no muri metero nke cyane zahazengurutse isoko. Iri soko rigifungurwa imyanya yatanzwe mu buryo budafututse bituma guha abantu ibibanza byo gucururizaho byongera gusubirwamo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko iyo myanya noneho yatanzwe binyuze muri tombola, maze abayihawe basabwa guhita batangira kuyikoreramo. Bwana Gilbert Habyarimana ayobora akarere ka Rubavu.
Abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko uburimo rirakora ngira ngo mu cyumweru gishize byari bigeze ku kigero cya 85%. Dutekereza ko ubungubu byanahindutse bikaba birigeze hejuru. Icyo twavuga ni uko kongera gukangurira buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo, dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari, cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda, kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze.
Mu kwezi kwa karindwi mu 2019 inama njyanama yafashe icyemezo cyo gufunga amazu yegereye iri soko yacururizwagamo inyama. Isoko babonaga byabo umuti kuri iki kibazo gikomeje gutera igihombo benshi mu bakorera muri iri soko mpuzamipaka.
Hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira, cyane cyane nk'abafite za busheri, ko bahabwa umwanya mwariya soko kugira ngo rishobore gukora neza. Umuntu uzajya ujya kuguramo inyama cyangwa ibindi biribwa bizaba byoroshye yuko hajyamo abantu benshi bakoreramo. Ko ni urugero. Ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande, natwe twasabye yuko duhaga hagamijwe yuko bose bajya gukorera mwaririya soko kugira ngo rishobore kubyazwa umusaruro mu gihe gito gishoboka. Ni ukuba mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora, kandi aho isoko riherereye hameze neza ku buryo n'ahantu buri wese umuguzi ashobora kugera ku buryo bwisanzuye. Dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora.
Hari hashize iminsi mike Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Profesori Anastase Shyaka ahaye ubuyobozi bw'Akarere ka Rubavu icyumweru kimwe ngo kabe kamaze kuvanaho imbogamizi zose zituma iri soko ridakorerwamo uko bikwiye. Ariko nyuma y'amezi asaga arindwi asabye akarere ka Rubavu gukemura ibi bibazo aho kugira ngo ryitabirwe uko bikwiye, na bamwe mu bari baririmo baragenda barivamo nyuma yo guhomba kubera kubura abaguzi.
Hano rero badafashe mezire n'ubundi ni isoko rizapfira zizapfa ubusa, hatwa amaherezo tuzavamo. None se uzaba ahantu imyaka amezi atanu tutarinjiza n'ijana ukomeza ugumemo?
Nyine ikintu twakwifuza ubundi kutuzana hano ni imihigo y'akarere. Akarere gashaka ko ahantu hose haba umujyi, natwe ntabwo twanze ko haba umujyi pe, ariko ntibagakora imihigo yabo ngo babangamire n'abaturage. Hano nta terambere twajemo. Nimba ari imihigo y'akarere ntibahige, ariko bahige ibintu bizagira n'abaturage umumaro. Nose hano hari umumaro twaje kuhamara.
Inzu umuntu yazamutse afite hafi 300,000. None ubu nta muntu wabaza 50,000. Twarahombye burundu. Nta n'igiceri cy'ijana tubifite.
Nuko twicaye niko burira.
Niko burira dutahe. Ababanje iri soko bose baragiye.
Iyo ugereranyije nk'iri soko ryacu kageranya n'iryo Musanze ubonera ingira ritoya. Ubundi yanageze Musanze mbona bafashe kariyeri, iryahoze ari rya Musanze rya kariyeri, bararifashe bararisenya. Donc nuvuga ngo barishyizemo ibindi bintu by'ibicuruzwa bitari imyenda. Imyenda bayijyana ko rinini, ariko impamvu bayijyanye mu isoko rinini rya soko rya Musanze ni rinini koko. Ni isoko rigaragara kuko ndaguha urugero. Hano mu myenda hari imyanya 53. Imyanya 53 ntabwo wayizanyemo abantu mu isoko rya Gisenyi. Ntiwarizanamo umuryango w'ubuganga ari natwe twese duhari. Icyo ngicyo ni ikibazo kimwe. Ariko mu ruhande rw'aho bashyize igikorwa remezo runaka, ndavuga nk'ikiri soko duhagazemo, hano ho ni heza. Kuko n'umuntu mu Kongomani ava aha atungukira, akava hari uva hari hepfo kuri garande bariyeri n'umuntu atungukira. Uva mu mujyi aje muri Kongo aca, uva mu buganga aje muri Kongo aca, uva iyo ruguru za buhuru za byahi aza muri Kongo aca hano. Hano ho igikorwa nyirizina ntacyo cyari gitwaye. N'ibindi bikorwa byose ugereranyije kubundi leta uko byagenda kose, aho yashaka kuyobora igikorwa, aho yashaka kugishyira, iramutse cyashyize bakabishyiramo imbaraga ntabwo habura kreateri. Ubucuruzi ubwo aribwo bwose. Kwandaguha n'urugero, aba batipe baba bazi bamwe babakuye hano hepfo ahangaha hano ku muhanda, abandi babakura mbuganga ari ku isoko, babazanimo hano ku ngufu kandi barakora. Ubwo ni uko leta yari yageze gute yabishyizemo imbaraga.
Murabona njye mbona abayobozi aribo bakagombye kuduha sapoti. Ukurikije tuvuge nk'urugero mu isoko rya Musanze, kugira ngo rya soko rigire imbaraga, hari urugwego rw'ubuyobozi bafashe mezire bavuga bati abari ahangaha nimufunge mwubake neza, babandi bari bari barazamuka bajya muri rya soko. Ubu isoko rya Ruhengeri urageraho ugasanga ari isoko rya Musanze rimeze neza.
Hari n'abavuga ko igenamigambi ridahamye n'akajagari mu gufata ibyemezo bihutiyeho ntihanabikurikirana bikorwa, aribyo ntandaro y'ibi bibazo abacuruzi bahura nabyo mu buryo busa nk'ubuhoraho. Abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana, mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya. Ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa, ingamba zanditse ku mpapuro gusa. Nge twabanye muri iki kiganiro nitwa Claude Ganza mu Nyamagana. Mbashimiye cyane kuba mwagikurikiye, mbararikira gukomeza gukurikirana n'izindi gahunda za Radio ya Amerika.
Turagushimiye Claude Ganza mu Nyamagana ku kiganiro wateguye, ndetse n'abatumire n'abacuruzi banyuranye n'abayobozi bose mwavuganye. Dushimiye namwe watwumvise uyu munsi aho muri hose mutwumvira, haba kuri radio yanyu, haba kuri telefone igendanwa, haba kuri mudasobwa. Mwese turabatumiye, icy'ingenzi ni uko tubasaba kutugezaho ibitekerezo byanyu ku biganiro nk'ibi, mukatugezaho ibyifuzo, mukatugezaho ibibazo, tukabashakira abayobozi, tukabashakira impuguke, tukabashakira n'abaturanyi banyu. Ni ngombwa rero ko Radio ya Amerika ibafasha mwese gushyikirana, kuganira, byaba ngombwa mukajya impaka zubaka. Kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nsoje mwese mbifuriza kugira ubuzima bwiza.